it a whistle vibe a love song. Para na 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 na. Uno mukwano gwo muzito, guzito wa simu wangu gwa kuwanirira. Nebwingwe kwekakira gunonya, kulaba gulinga ruhanga. Nebo chumu sovya mutuntu munzikiza, akula vidali ndalwa kula mulibwa. Tiba gwe pena nkuboba mataba, tiba gwe gama tokwe kabyama. Mipa confuse and hide up the pattern, yona nkulaga kuba nkufiringa. Iyo chentambulira abagayi bambuza, yalaga womulunja abasinga. So my request my baby come back, ebyasoba tubitire eddagala. Mukwano gw'omirizi mbomubiri obula bebi nomwaze ntawa. Nze ntawa lwakuba abawala balala byebakola bebi manya tebindya. Yegwe mulunja manya okufumba, kacayi kajuisi nze nenywako. Balungi tebafumba yenjogera, naye gwe wabikyusa hani ofumba. Nebwe mba nebasimbiroto wama, kukwe kwensibira yentanda. So my request my baby come back, ebyasoba tubitire eddagala. Mukwano gw'omirizi mbomubiri, obula bebi nomwaze ntawa. Chinsaba mukwano baby girl dem, tonga tika neva nova nachalu. Mubutiti nempewo baby ndibawo, kubana suvisa nti ndiba kuludalu. Mubulwade obwafu bwokwechanga, siri kuli kanze ndibira doziyo. Wansuvizo mukwano gutamenyeka, nangene nkusuviza obutachuka. Katindira ku mukwano munangi, tulimbalumye wama. Tugendeko walio zina masejere, nange nkuzinyiri agaba sengere. So my request my baby come back, ebyasoba tubitire eddagala. Mukwano gw'omirizi mbomubiri, obula bebi nomwaze ntawa. True dedication to all the lovers them.